Apa Eliso
ZMusicAfrica.com
Sky Tricks are still
is in the bar
De La Fair James Chick
Nigga stay in your land
in your land.
Will I put
Will I put
Nise umambela wa series and daughter Living in my dreams
In my dreams
Ni wa shirota Uto tuchawa kwa tuwa zaka kupota
Nigga stay in your land Will I put ya? Nise umambela wa series and daughter Living in my dreams Ni vashilote Utotu chawa kwa tuwa zaka kupote Ufipanga suni ziva
Wala subweni Wala subweni
Mumafuna kizi sova
Wala subweni Wala subweni
Ise stiza kakwapo
Wala subweni Wala subweni
Elo suza kani wanapo
Isinde wala subweni
Rap metafo
Let me press it on, it was even more fire Ficha ni yotu wala sky tracks na James Jala Mweni kwiri la koneki monga ni toti mundala Ngati ea kati kulipewe ya nipala Nika rapa ni tiapa wako atiano ni pasa kran Koza moro zone topu monga tapeni katron nona zone Mavesi yangena na monga choni Kozi bani tiamba tiawa monga tapeni mamboni Ngati ufuno ni kwezi Wala subweni we Wala subweni ndiwe zapeche mufana wache pesa Mubwele teni ya Mubwele teni
Nigga stay in your land
In your land
Will I put
Will I put
Nise umambela wa series and daughter Living in my dreams
In my dreams
Ni vashirota Uto tuchawa kwa tuwa zaka kupota
Nigga stay in your land Will I put Nise umambela wa series and daughter Living in my dreams Ni vashilota Uto tuchawa kwa tuwa zaka kupota Ufipanga suni ziva
Wala subweni Wala subweni
Mumafuna kizi sova
Wala subweni Wala subweni
Ise stiza kakwapo
Wala subweni
Vela fera
Wala subweni
Elo suza kani wanapo
Wala subweni
James J.R.
Wala subweni yeah.
Umavipanga suniziva Tika kumana no wanda koni chuba Sunga nizimeni na ya kisanga kazuba Imwe mumafote mugani wana mungani luba Ey, ini wala subweni Tika fika vengelani High profile my jeans vena ukubali mupandiani Aza kambanyoni ndiani Basaza walila batu musini shotia Nilichena mkwapo vasiliza ntotia Tika waleta kutepo ni manslotia Tupotela kufa ni mwai ukafentia No wanda tachiletia na sky
Nigga
stay tracksi.
In your land,
in your land.
Will I put Nise umambela vasiliza ntotia Living in my dreams,
in my dreams.
Ni vashirotia Uto tuchawa kwa tuwa zaka kupota
Nigga stay in your land Will I put ya Nise umambela wa series and daughter Living in my dreams Ni vashilota Uto tuchawa kwa tuwa zaka kupota Ufipanga suni ziva
Wala subweni Wala subweni
Mumafuna kizi sova
Wala subweni Wala subweni
Ise stiza kakwapo
Wala subweni
Elo suza kani wanapo
Wala subweni
Sindi paro asa
Wala subweni
yeah.
Sindine tap ya selewe ya toma chemu bemudia Another hit song wizawa ononga bratia Mweni nyamu lila mavesi monga ni bodybuilder Your time is up sunga luli ngenga makadia Guess what ya came to kill Mantia how you feel I'm hurting a castillo Nigga pay the bill ni buyer yes for real No banga deal cause ine nika tuara marapu ndiye mabiu Mweni kwesela mabuzz nika weo tiako kwa na kela wako mudiemu Wafuna tikazi diana wa matepa Reason why wako ndo sangana Kosi hivi vama bifu wina ataka sevana
Yeah Sky is in the parasite Killer boys empire yo Eyo lamke Satya yorem Brother Boyd Modric James Eyo Fiash Got level Na fan killer
Yeah, yeah.